yande joni tani min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji fulfulde. Hande le ko e kibaruji men ni horejo seni fedde hawjinde cuɓaki e leydi men Niger waɗi wosagol gam batte ƴewoyde kulantareji ko no waɗe hen. O wi duko nan kulantareji ɗe nda ko cuɓaki ɗe nda fu yarama nokkuji ɗe nder leydi heɓa neɗɗo fu yiita karta muɗum ko yehirto wote ele wakkati. Noni ɗo enen galle ñame hawrude nde ɓerde waɗama dow inde hono député ɓe leyɗe meɗen jadiyankoje gonɗe banggue hirnange Afrique CDA o laatiɓe du konna haaltana haala kullantereje gollitirteɗe jama dow fila kokol habaruji ɗo du konna en nanan ko ɗum woni yewtere men pinnande studio kalangu yartana ena fatoyte kollama le région mo tawa nokku to sukaɓe rewɓe gaɗana nokku ndenagu kañum e saroɓe muɗum en eɓe gaɗa joɗa kalen dow fila ko darto dewligo sukaɓeɓe jonayyi kori jang ñalli e moɗon Soumana Amadou jangan tan habaruji fulfulde. Yorno mbirnomi on ni o radio seni kawmon fedde leydi Niger hawjinde filla ko darto cuɓaki e leydi men Niger waɗi wosagol gam battayade ƴeewa sarusi kawjiɗo gaɗol talki ɗi fawari joni cuɓaki e leydi meɗen Niger ɗo endam. Maître Issaka Sunani ko yeyto enda o daroyno endanno e golla nga wonno yara ele haala ko o waɗani fawari joni bandimi rokato Abdourahmane o holli o wi kulle ɗe enda fu gaɗina hanir ene woɗiri arɗede konna jarama nder leydi men Niger fou.
En termes de démarche et de logistique
harko darata are kanaɗe yarede fou de reedu leydi ɗuɗal mum'en fou jarama hande région Tilibéri ñeme e Zender ko mum'en ni kori nokkuje ɗeɗu jaangu are mum'en jarete denne illa jaangu ɗiɗum wawi wi'ude ko kartiji wote talki ɗi dow mum ɗum tugoto himɓe cendane kartiji woteji mum'en fou jarama nder reedu leydi himɓen ɗon no gara no jaɓa kartiji woteji mum'en biroji seni no ɗon no cingedu fa handen nder reedu leydi biroji ɗiɗu kanƴi kawjoto filla no kartiji woteji ɗi gonano cendire talki ɗu no ɗon jaraɗi ko watta fedde senide eta anda himɓe fou keeɓi kartiji woteji mum'en ɗum anda du fa handen tittinkinaku himɓe gam yehude to cuɓakiji ɗi enda
et quel est l'engouement en définitive des Nigériens pour leur processus électoral.
Har filla cuɓaki ko warto e leydi men Niger ni waddi ko feddetede CNDH ka woni hawjide filla yoltude hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe kandu konna holli ɗum woni ko doomi koɓe doomi du woni yerno ɗiɗaɓo fedde nde enda haaliri o wi hokkoɓe habaruji ka en kaani darto waɗa golle mu'en golle geete to holla o yiɗna o wañi ɗum ɗon watta ko cuɓaki ena laato hunde ko yimɓe jaaɓi ele kero leydi Niger fou. Nani ko haali kanko mbiyeteɗo Fatimata Siddiku wakkati mo bandimi mbiyeteɗo fawar joni Talata Abdou Bahar landimo.
Komin domini woni hokkoɓe habaruji gadda balla mu'en ko hana ɓurdodirol gon fuu watta gam minen kay ko ɓuri suulugomin woni cuɓaki lobbi gaɗe nder laabi gasuɗi ɗum kam min ɓuri yidde ɗum waɗi minen ƴewtino dow fi golleji ɗin fadde ɗi puɗɗata he gaɗa cuɓaki garoji ɗi komin ɓuri yidde hokkoɓe habaruji hano studio kalangu en hokka sembi dow andingu ko wonno waɗa dow fi laabi cuɓaki tokka ɗo kuulal wadde kuulal ɓe jewti doaɗo he jon en parti politique ji ko hana muyɗe ɓerɗe gon fuu watta dow ko ɓe nufi haalugo
nonni ar filla cuɓaki ko wattone leydi Côte d'Ivoire fa wiya Alassane Dramane Ouattara hoorejo leydi kiɗɗo kañum woni ko heɓiti e dow hemre capanɗe jeenayi e nayyi ɗum waddi foɗu foɗu hakkunde maɓɓe fa war jondu konno himɓe gala e laamu kañum ɓiɓɓe wuroɓeɓen endan faadu konnani ɓe gala e laamu ɓe mbi joƴƴinan feddetede CNT kaw wonno fedde halfintede laamu saabu dow to maɓɓe noon hanta e waɗama ndennene kay wadde ɗum ɗo du waddi ko fahanden hono galleji mabɓe uddama kamɓe maɓɓe de nangama uddama kamɓe gala e laamɓe endan ɗum waddi ko fahande ɗumin lande ke mbiteɗo Sylvain Nguessan laatiɗo gotno enen joguiɗo andal dow fi ko darto cuɓaki kañum e gurno leydi Côte d'Ivoire nani ko a haali e dow callalol wakkati mo banni Moukhtar Hamadou landimo. Foɗu foɗu ɗon endan timmay ya ɗum ɓeydi jatinan caggal ko Guillaume Soro haali e dow inde fedde wiyetede CNT wiyande hawjine laamu ngu endan tafo nonni fa hande ndu jinggono Laurent Gbagbo o waɗi andinore nder mum o wi Laurent Gbagbo noddi horejo gouvernement leydi ndi endan mbiteɗo Mohamed Bakayoko o wi watta keddi bawɗe mum fof ko watta ko tawe hono himɓe laati wonɓe no uddaɓe endan ɓe gala dow laamu ɓe uddere nde itte o wi saabu de arin kolam beddi e laatiɗo kañum o wona neɗɗo politique noon noɗon ndo no uddi ele annore worde fa hande holli wiide ke kanko horejo gomnati Bakayoko on o wi o wadan keddi bawdo makko ko tay dum wonjitaama faa wodi dum famra e kay tafo jonnon nyimbe der leydi din e leede yasin fundo na gadda balla gamu en honno France kanyo Union Européenne ko wat ko tawe dum hebi dum tokkondiri no hanir e no wodi
la France l'Union Européenne et j'en passe
tayna malidu ko na hala gouvernement o kanyo en himbe latibe pelle pelloje den enda jodo hala ko mun en hunno ko lati latake yewtereji sanne en leede meden sahel do enda neddo fu no hala ko yido majjum ilundum inda warre joni dum waddi ko kokko habaruji mo leede men Niger mbiyetedo Ibrahim Manzo Diallo latido ye fotto wino e batu ngada do do fille sahel hakkude mo himbe diwtete ben enda nani ko haali e ko o yi e do fi o wakkade mo tarnan fuda Ahmed noddimo landim.
Il ne faut pas empêcher un dialogue.
Mon hana salade, batu joda hali, to himbe leydi fu bawi gari, gatti barke kundule mu. Misali, der hawju filla leydi mali. Wobbe kan enken don no tefa, potal hebu to mu. Denne, tefude potal galdu, o leydi mali, wala ko buri. Himbe leydi mali dum, kan en tambawi jodaade, kalda, keba mosala, sador maji mu. Hana wobbe gatta dum no kujama. Denne, saybe jodo be kalda, kan hebude labi wurtade. Sador maji in enda handen duni de en dari pelle bombe wombe leydi mali be fu bibbe leydi mali jeede bibbe leydi mali dum wodube ko jama gadani o yaydu mi hi'i ko pelle gum jabi tokkude laabi gum ko wadda de jere fa abada der leydi mali denne no hanino irni he bandum sembin dine ko watta hakkilu fukki mo
wadde groupe sont prêt pour la paix et bien il faut les encore
do galle ñame hawrindide berde ko député be leede cediawo fille ko darto kulantereje goltirde de jaman ha fille kokol habaruji kany won ko won wada batu o enda batu o wattina baldidi be kalando kulde enam fa wada be ngurtinandu ko na hala indirte ka hala ngurtinaka do na ñame non be ngurtinandu ko na sigila lati do kanyon ko tokete fa gollangal wadno han en wodiri nani ko fa hande ni Salifu Amadou Maya ci kany woni horje député be endam be cediawo halabe do fille ko darto kul jaman be ko wi bandimi mbiyetedo faande Michel Dedji ko landimo
pour nous parlementaires
to ami minen député be min taykino min jii kono hani wi e dum singi labi do moji hakke kam fu e arema do der ciatantarare leede cediawo commissaire kawji do fille labi nawtorade internet e ko nandi titta cediawo hokki dum nabi en halani dum fille ciede milioji reata ko leedi gana mursi dal labi kebol majji singaka de en dari duni fa handen der leede cediawo de eden bawi wi ude ko milliard ji reata kan woni ko mursa labi duni fa hande har ko darata renude hakke nabi en domude hakke himbe arim en ni der leede sede yawde cakam en labi dino perudiri leedi niger de en dari komun nino wodi komin gada duni woni tay kaade darano wadi den jangu sey dum hala der dane wor
aboutir demain a une déclaration commune.
Nani der département Belle Yara région mo Tilaberi don endani enen andi nokku non to wodi sembar fille ko darto durgol wodi nokku non latinde yo hobbe hono fawar jondu kono tewte durande ladde dambe jurto be nyaa dambe jurto be garta ele garto mabbe du kono wiama wakkat godon dabbaaji mabbe no warde nawallaaji nawallaaji no torra dabbaaji tawto wurdi endam dum wona ko docteur kawjira fille ko darto durgol tan Belle Yara o wadi noddangal yaade himbe jibe fu gambatte dum hebe dum reena dabbaaji di endam Salif Ousmane nani ko halani bandimi mbiteɗo Seydi Abdou Windita
neddo fu no andi bisaji no jawdi denne neddo durwa dena jam balli majji hano der wakkati o ko durobe bali bali be no woni no gara der bisaji mabbe no wodi tawradi e nyaw neddo hakkilo to bisaji mabbe hawru e dima ba ko min kaataabe e jarna e pete aminde minen andi wakkati jugun ibe nanga bisel gotel na didi e gatta lumo e chonna be bitto ani Allah wadi neddo sodi to neddo durwa ewa cellal balli majji fadde ba gatta tangel der bisaji ma yago sedda tugal don ko gomnati wadanta bisaji hitane fu ko min gidi ni woni himbe burto jara bisaji mabbe gam yobataaki cede te dirka mu gomnati hoji dum
dum kaaji himanda
nonni fawarjol de wurobe tego masallata departement mo birnin konni to enda region mo tawa to wonto kenyang fabar joni durowo e demo godon kabi hamer bonde kanon woni wadai nawni do wadai maydo ele woldende endan dum waddi ko fabar joni ko nani hono gendarmerie tawa to enda be gadi himbe nayon ko be nangi e do fi on endan nani ko jowro wurongo enda bete Ibrahim Bagale o halani bandi bitedo Asman Musa Arzika
wono wa kekelana da wadai
demoɓe e gaɗoɓe demal kaliji kamɓe noddiyam ɓe biyam duroɓe fu ɓurtake iɓe cini natugo nder nokkuje ɗen, kamɓen do ɓe calaki. Dama ɓe natino nder batamaji gum ɓe gaɗi bonnere, sai sukaɓen nangi baali nayi gadi nder wuro, sai ɓe tayni sukaɓe ɓen baali ɗin jaɓa he maɓɓe. Himɓe wuro nani malfa fellama. Ɓiɓɓe wuroɓen diwiɓe deni ɓe bi ɓe nanganɓe, sai goto nder maɓɓe daro fella malfa pau 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 dogga. Wakkati on ɗo min do noddumi laamu, gimi ɓe paabomi, min jehi min keɓi fulɓe nayo e bisaji.
Hey banna, no gonɗa, ko woni habaruji on?
Subhanallah, bannirawo warjoɗo haalana.
Alhamdulillahi, tunde meɗon kira woodi ko woni de ɓerna an ko jimmimi haalanma dow majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde en no
keñi mi coye lumo nden loore faaba faaba ɗon nanmi reɓe ɗiɗigo iɓe kiira. Goto on maɗon batana higo makko ɓiko dabbo loktorojo iɗon dagge nden leñol e himɓe kureere.
Inna lillahi, hunde o wela banon nanol.
Hannano nami dahirde maɓɓe innira on yi'i ɓiko golle loktoroɓe mo alta, kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe dogga mo illa wurtaki ñawgungu COVID-19.
Hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulon ñawgungu COVID-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe doggaɓe enɓe yamɗa iɓenɓe magataɓe fu.
Nonnon banniraawo, seede en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayɗi himɓe imma ñawgun en, nden tan non ketten kisen imma mago.
Innira e ñeño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel.
Ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Nonne har filla yewtere men pinnondu konno en kaltana haala fedde leyɗe duniya hawjinde filla gurnat ɓiɓɓe adamaɓe ɓe gaɗino ilu lewru août 2013 hono fawar joddu konnanni gollal ley région mo tawa tilabéri zender maradi e ñamey dow fi cukalo ndewoy koye ɓuuray duuɓi sappo yaade sappo e jeenayyi koye mum pirte waɗine tindi e dow dewlingol ko yonay kañum e koƴo deɗɗi kana waɗa. Kollama Baba wurnon tawan to enɗan tawa kiloji sappo soɓɓirto enɗan ɗon waɗi duuɓi ɗiɗi ko gollal ngal enɗan no golle gollal ngal ngal rimiidu konnan barke sanne bandimi Adama Dawatcheri yehino toon nani ko waddi komin pirte fulfulde gam batte wallutude sukaɓe rewɓe ɓe ɓuuray duuɓi sappo yaade sappo e jeenayyi heɓa naata e pirtol koye ko wonno waɗe lebbi jeetati ni dow noyi watta ko dewle maɓɓe kamɓe sukaɓeɓe neeɓa fa yetto to hani. Ɗum wonno haaje nokkure eten espace sécurisé gam filla sukaɓe rewɓe fotuɓe leydi Niger. Azima kañum e nayima ɓe fuɗɗiɗo jiya kana tawa ɓe fuɗɗu konna ɓe gonɗa duuɓi sappo e naynayyi kamɓe ɓe keɓiɓe naati e gollal ngal e ndam ɓe mbi ɗum walliɓe haala yeeso himɓe fuu e ley wuro wiyetengo Kollama Baba.
Nde en honiyam nanmi yi inno adi reydu fotay fuu calɓe darantaa ɗum gam kan ƴamami en heeɗo fammo e duuɓi sappo e joytati yaago duuɓi sappo e jeenayyi nden fuu e gaɓato kogal higo am batanmi kanya hade saaroɓe an haalniɓe e yi tunde ni min wardi botugon en e keɗoto fo mi ɓeydira duuɓi
an.
Joni e anni hominta sukaɓe bandira e makko enɓe mo hirdata kaɓe kalanmi kaɓe jeehi kalin saroɓa mayi basa fu wola tunnani min wardi
haalagal.
Ubeyda Asumana debbo mawɗo endan hooƴi laawol nemnude dewgal suka muɗum fa duuɓi makko yetto sappo e jeetati.
Baro woni ɓiyan ƴamama dewgal mi jaɓay gam imo fanɗi gam tarafi narral gon heɓowo yeeso waɗi mi hor cede dewgal gal gam nde ni mi jaɓiɗe ngal wattinino ga himɓe no mbawa hen ko ɓurmi yidde woni fa o yetto dewgal
e dooli ikumaenasantagusagaba.
Alhassan Hamza kam woni jawrojo wuuro wiyetengo Kollama holli wiide dewlingol sukaɓe lawlaw no woodi basi ko waɗano sukaɓe dewle teɓɓen endan o wi hun noon ko laati hannde nde himɓe fuɗɗi no yoppa ɗum duuɓi ɗiɗi ni endan nokkure tendo espace sécurisé ɗon no walla ɓiɓɓe wuuro no paama fa no wooɗi
ekkintinolngol saroɓe sukaɓe keɓingol waɗi ko mbayli jikkuji mumen dewlinol suka illu yonayi no woodi ko rimanta ɗum. Miɗo woodi suka debbo jaaɗo to ekkintino ngol gartuɗo haala ni kan ko andina dow majjum. Mi ƴami Modibbo tawaɗo nder bangeere amin nden sako adina no jamre e majjum na o wi kan iɗum nafa suka debbo sanne. Mi wawta wiide ko ɗum fuu ɗum waylake amma ni golleji ɗayɗi ɗin kay accama jon
ɗon endan Kollama Baba yimɓe no jaaha eley nokkure ten espace sécurisé laatino wadda mballagam e pirto koye fa sukaɓe rewɓe hannden no keɓa kaala dow filla ko darto dewlingol sukaɓeɓe fotay e himɓe fuu paami hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe e hokkugol himɓe laawol haala ko jii.
E dow ɗo ko habarumi e fulfultili hannde sewi assalamu aleykum mbalinta jaam waalde.